ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Ukholo luyinto emangalisayo ukuba umuntu abe nalo, ikakhulukazi uma lolu kholo lukumuntu kumbe lusentweni engenakuhluleka. Kodwa umbuzo uthi luqina kanjani ukholo lwakhe ey'khathini ey'madladla empilweni? Ngakube luqina kwedwala noma luvese luwubulwe ziphepho nje? Uma impilo isemadwaleni ashibilikayo, kulapho lakhona ukholo lwethu luntenga size sibe nongabazane, siyibuza ukuthi ngakube uNkulunkulu usasithanda yini? Sithi hlezi izono zethu nezimo zethu seyilimaze zashabalalisa inginaphade lethu naye. Isitha sakho Sathane sifuna ukukhanda ufa phakathi kwakho nokholo lwakho oluqinile. Umusa kaNkulunkulu ongaguqukiyo ozokugcina uphephile namhlanje nakusasa, yebo nenginaphakade. Okuthi uma lolufa kumbe lomkayeko wanda kuyajula futhi nokuqhela kwethu uNkulunkulu hlehlehle ileyo ndlela okuye kuzwakale ngayo. Ngiyazi ukuthi kunomuntu namhlanje olalele kumbe ofunda lo myalezo okuleso simo kanye. Futhi uma ngekhona namhlanje nakanjani kusasa sazoyithola sekuleso simo. Isikhathi sokukhuluma iqiniso likaNkulunkulu elinamandla elisindisayo elisebenza ngokumelana nalokhu kuhlaselwa. Leso sitha simele ukubaleka umizwi likaNkulunkulu selikhulunyiwe kwabasefesi besibili indima yesishagalombili. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuvele kini kuyisipho sikaNkulunkulu, akuvele ngemsebenzi ukuze ngabikho ibongayo. Ukholo lwami ukholo lwakho akumele nini nanini lube sesandleni sami ukwenza imisebenzi emihle ukuhlonipha uNkulunkulu, ngoba lawo mandla awaqinile okwedwala ayahluleka ey'khathini, yebo ey'khathini ngey'khathi mase kuvela izimbi. Ukholo lwethu lumelwe ikhathi zonke ukuba semhlatshelweni osindisayo kaJesu kuleso siphambano, ngoba umnikelo wakhe awuphela amandla ngokuba nisindisiwe ngokukholwa. Ngalokho akuvele kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Ukuyithwala devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.